Isambulo 1 verse. Isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba bonise izinceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Owafakaza ngezwi kaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. Ubusiso ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi profeto bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. UJohane kuwamabandla ayisikhombisa ase-Asiya makubekini umusa nokuthula okuvela kuyo khona nowayekhona nozayo. Nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba, kuyo osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Nowasenza sibe ngumbuso nabaphristi kuNkulunkulu Yise, kuye makube inkazimulo namabandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bekani, uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Mina ngingu-Alpha no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo, umnini mandla onke. Mina Johane, umfoweni nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu, ngangisesichingini esithiwa iPatmos ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Ngangikumoya ngosuku lwenkosi ngeza emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo lithi, lokho kubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwamabandla esikhombisa e-Efesu nasesimina nasePergamu naseTiyatira naseSadesi naseFiladelfiya naseLaodikeya. Ngaphenduka kuba ngibone izwe belikhuluma nami, kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibani ezisikhombisa zegolide. Nofana ndodana yomuntu ephakathi kwezinti zesibani embethe ingubo ekhawula ezinyaweni ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Futhi ikhanda lakhe nezincwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalangabi omlilo, nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amaningi. Futhi wayephethe izinkanyezi ziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali esikanhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Ngathi ukumbona ngawo ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina nophilayo. Ngangifile, bheka, sengingophilayo kuze kube phakade naphakade, futhi nginezihluthulelo zokufa nezihayidese. Ngakho-ke lobo okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokhu. Imfihlakalo yezinkanyezi zisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibane zisikhombisa zegolide yile. Izinkanyezi zisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa, nezinti zesibane zisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. Isambulo 2. Kuye ingelosi yebandla se-Efesu loba ukuthi, nakho akushoyo ophethe izinkanyezi zisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zesibani eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunabamela ababi. Wabavivinya bazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Kepha, unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizonda nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobanga yakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadisi likaNkulunkulu. Nakuye ngelosi yebandla sesimina loba ukuthi nakho akushoyo ukuqala nokugcina owayefile kepha osephila kuuthi. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabajuda bengesibo kodwa beyisinagogi likaSathane. Ungesabi lokho oza kuhlupheka ngakho bheka. USathane uza kuphonsa abanye kinetilongweni ukuba nilingwe. Futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Nakuye ngelosi yebandla sePhegamu loba ukuthi nakho akushoyo nenkemba yobukhali esika nhlangothi zombili uthi ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane, nokho ulibambisisile igama lami. Kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase, ufakazi wami, othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho, kukhona kuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho, abambisisa isifundo sikaBhalamu, owafundisa uBhalamu ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana baka-Israyeli sokuba badle ukuhlatshelwa izithombe nokuba bafe. Futhi ke, nawe unabo abambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo. Ngakho ke, phenduka, uma kungenjalo, ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika kwemana elifihliweyo. Ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Nakuye ingelosi yebandla seThiyathira loba ukuthi, nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalanga bomlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha, nginalokhu ngawukuthi, uvumela wesifazane uJezabeli, ozisho ukuthi ungumprofetikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha kavume ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonse ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduki emsebenzini yakhe. Ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa, amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinto zenhliziyo, futhi ngiyakumnika yilona lo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesifundiso eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. Kepha lokho eninakho kubambisiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe. Uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe njengezitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe ngubaba. Futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Isambulo 3. Nakuye ngelosi yebandla seSadesi loba ukuthi nakho akushoyo nawo umoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ezisikhombisa uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho kuba unegama lokuthi uyaphila, kanti ufile. Vuka, ulinde, uqinise okuseleyo obekuzakufa, ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ngakho-ke, khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine, uphenduke. Ngoba uma ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Kepha-ke, unamagama engcosana esadesi, alabo abangangcolisanga izingubo zabo, bayokuhamba nami bembetha okumhlophe ngokuba bafanele. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesulo encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Nakuye ingelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi, nakho akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula ngavali muntu novala ngavuli muntu uthi, ngiyazazi imisebenzi yakho, bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami kawuliphikanga igama lami. Bheka, ngiyakubakhipha esinagogweni kaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga. Bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. Ngoba ulondile izwi lokubekezela kwami, nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliya kufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokho nakho, ukuze ungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini kaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Nakuye ingelosi yebandla laseLaodikeya loba ukuthi, nakho akushoyo u-Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo ukuqala kokudaliweyo kaNkulunkulu uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho-ke njengalokhu uyisivivi, ungashisi, ungabandi, ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngokuba uthi, ngicebile, kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi nokuhawukelwa nompofu nophuphuthekayo nohambaze. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke ngibathandayo ngiyabasola, ngibalaye, ngakho-ke shisekela uphenduke. Bheka, ngimi ngasemnyango inqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye, naye adle nami. Onqoba ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Isambulo 4. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwa linjengelecilongo likhuluma nami lithi, yenyukela lapha ngikutshengisa okumele ukuba kube khona emva kwalokhu. Masinyane ngaba kumoya, bheka isihlalo sobukhosi sasimezulwini, nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, nohlezi owayefana netshe lejaspi nesadiyu ukubukeka kwakhe, nothingo lenkosikazi luhaxe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo. Nesihlalo sobukhosi sasihaxiwe izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. Naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhleza amalunga angamashumi amabili nane, embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele egolide emakhanda awo. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani namazwi nokuduma, nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Isidalwa sokuqala sasifane ngenyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo, nezidalwa ezine yileso naleso kuzo zinamaphika yisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo kazikhawuli imini nobusuku ukuthi ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu mnini mandlonke owaye khona nokhona nozayo. Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi yena ophila ukuze kube phakade naphakade. Amalunga ngamashumi amabili nane awa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade, aphonsa imichele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi, ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Isambulo 5. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu ezisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, kubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalungu wayesethi kimi, ungakhali, bheka, inqobile ngonyama yesizwe sakaJuda impande kaDavide ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo ezisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalo ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidwala ezine namalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwewundlu, kuyileyo naleyo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele, ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni ezilimi nabantu nezizwe, wabenza babe ngumbuso nabaphristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane zithi ngezwi elikhulu, lifanele iwundle lahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukukho ngakuzwa kuthi, kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube nesibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwa ezine zathi amen namalunga awaphansi akhuleka. Isambulo 6. Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu ezisikhombisa, ngezwe esinye sezidalwa ezine sisho njengezwi lokuduma sithi, woza. Ngabona, bheka, nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo embethe umtsalo wanikwa umchele waphuma engonqobayo noya kunqoba. Nalapho livula uPaul wesibili ngezwe sidalo sesibili sithi woza. Kwase kuphuma elinye ihashi elibomvu nohlezi phezu kwalo wapho kususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane wanikwa nenkemba enkulu. Kuthese livula uPaul wesithathu ngezwe isidalo sesithathu sithi woza. Ngase ngibona bheka nanto ihashi elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Ngase ngizwa kungathi yizwi phakathi kwezidala ezine lithi, imbenge kakolweni ngodinariyu, nezimbenge ezintathu zebhali ngodinariyu, kepha amafutha newayini ungakuni. Nalapho livula uPaul wesine ngezwa izwi lesidala sesine sithi woza. Ngase ngibona bheka nanto ihashe elimpofu nohlezi phezu kwalo igama lakhe lalingukufa neHaidese. Lalandelana naye basebenikwa amandla phezu kokwesine komhlaba kuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Nalapho selivula uPaul esihlanu ngabona phansi kwealtare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, koze kube nini umbuso ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na? Basebenikwa kwaba yilona lowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazane babo abeza kubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uPaul esithupha kwaba khona uzamazama okukhulu komhlaba nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya nenyanga yonke yaba njengegazi. Nezinkanye zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu. Nezulu lagoqa njengomqulu wencwadi usongwa nezintaba zonke neziqhingi zasusa ezindaweni zazo. Namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba. Basebethe ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balohlezi esihlalo sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngoba usuku olukhulu olaka lwakhe selufikile kubanike onamandla okuma na. Isambulo 7. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba kuze kungavunguzi imoya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga inoPaul kaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi, ningone umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu ezizweni zonke nabantwana bakwa-Israyeli. Esizweni sakaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaRubeni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaAseri abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaNafetali abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaManase abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaSimeyoni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaLevi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwa-Isakare abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaZebuloni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaJosefa abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaBenjamini abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu, sivela kuzo zonke izizwe, nemindeni, nabantu, nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi, naphambi kweWundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. Samemeza ngezwi elikhulu sithi, insindiso ngikaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyeWundlu. Nezingelosi zonke zazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zathi, Amen. Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen. Elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba bambethe izingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi na? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwo waziyo. Laselithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini leWundlu. Ngalokho-ke, baphambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu, bemkhonza emini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithabanakela phezu kwabo. Kabasayi ukulamba, kabasayi ukoma, kabasoze bahlatshwa yilanga, nakushisa kuni. Ngoba iWundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila, noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo. Isambulo 8. Kuthe ukuba liluvule uphawu lwesikhombisa kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora. Ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimphambi kukaNkulunkulu zani kwamacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi iyema ngase-altare inesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekelele emkhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Ingelosi yayisithabatha isitsha sempepho yasigcwalisa ngomlilo wase-altare yasiphonsa emhlabeni, kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibani nokuzamazama komhlaba. Izingelosi eziyisikhombisa ezazinamacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo kuxutshaniswe negazi, kwaphonswa emhlabeni. Okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka, nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Ngelosi yesibili yayisibetha, kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo, yaphonsa elwandle. Okwesithathu kolwandle kwaba yigazi. Kwafa kwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo, nokwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. Ingelosi yesithathu yayisibetha, kwase kuwezulwini inkanyezi enkulu ivuthiswa kwesibani, yawela phezu kwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba ngumhlonyane, nabaningi kubantu bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa. Ingelosi yesine yayisibetha, kwashaywa kwesithathu kwelanga, nokwesithathu kwenyanga, nokwesithathu kwezinkanyezi, ukuze kwesithathu kwakho kufiphazwe, nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo, nobusuku ngokunjalo. Ngase ngibona, ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu, lumemeza ngezwi elikhulu luthi, Maye, maye, maye kwabakhile emhlabeni, ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu eziseza kubetha. Isambulo 9. Ingelosi yesihlanu yayisibetha, ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini iwela emhlabeni, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yayisivula umgodi wakwalasha, kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu, kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Kwaphuma isikhonyane emsini seza emhlabeni, sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. kwathiwa kuso, masingoni utshani bomhlaba, nanye into eluhlaza nohodwa umuthi, kuphela labo bantu abangenalo uphawu kaNkulunkulu emabunzini abo. Sane wakuba, singababulali, kepha sibahluphe izinyanga ezisihlanu, nokuhlushwa kwabo kwaba njengobuhlungu bukafezela, nxa emqosela umuntu. Ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa, bangaze bakufumana, futhi bayakufisa ukufa, kepha ukufa kubabalekele. Nesimo sesikhonyane sasifana namahasha alungiselwe ukulwa, nasemakhanda aso kukhona okunjengemiqhele efana negolide, nobuso unjengobuso babantu. Sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane, namazinyo aso anjengawezingonyama. Sinezivikelo zezifuba njengezivikelo zensimbi, nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahashi amaningi egijimela ekulweni. Sasinemisile efana neyawofezela, inezindosi, nasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu izinyanga ezisihlanu. Sinenkosi phezu kwaso, ingelosi yakwalasha, igama layo ngesiHebheru lingu-Abadoni, kepha ngesiGriki inegama lokuthi u-Apholiyoni. Umaya wokuqala odlulile, bheka, kuseza omaya ababili ngasemva kwalokho. Ingelosi yesithupha yayisibetha, ngezwa izwi livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Kuye ingelosi yesithupha enecilongo, thukulula izingelosi ezine eziboshwe ngasemfuleni omkhulu e-Ufrathe. Zasizithukulula izingelosi ezine ezilungiselwe ihora nosuku nenyanga nomnyaka ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Umunye wezimpi zabakhwele amahashi kwangukuphindwa kabili kwezinkulungwane eziyishumi ziphindwe kazinkulungwane eziyishumi. Nakanjalo, ngabona ngombono amahashi nabakhwele kuwo benesivikelo zezifuba zibomvu njengomlilo, nezesihilakedi, nezesibabule, namakhanda amahashi anjengamakhanda ezingonyama, nasemlonyeni yawo kuphuma umlilo nomusi nesibabule. Ngalezo zinhlupho ezintathu, kwabulawa kwesithathu kwabantu ngomlilo nangomusi nangesibabuli okwaphuma emlonyeni yawo, ngoba amandla amahashi asemlonyeni yawo nasemsileni yawo, ngokuba imisila yawo ifana nezinyoka, inamakhanda ona ngawo. Kepha abaseyo babantu abangabulawa ngalezo zinhlupho abaphendukanga emsebenzini yezandla zabo, kuba bangakhule kuwa madimoni nezithombe zegolide nezesiliva nezethusi nezamatshe nezemithi ezingenakho kubona nakuzwa nakuhamba. Futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo nasekuthakatheni kwabo nasebufebeni babo nasekwebeni kwabo. Isambulo 10. Ngase ngibona enye ingelosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu, nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo, nobuso bayo babunjengelanga, nezigayezi zayo zinjengezinsika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekile, yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nolokhohlo phezu komhlabathi. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama, nalapho isimemezile imidumbo eyisikhombisa yezwakalisa amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile, ngase ngiza kuloba, kepha ngezwa izwi livele ezulwini lithi, namathisela ngophawu olukhulunywe yimidumo eyisikhombisa kodwa ungakulobi. Ingelosi engayibona imphezu kolwandle naphezu komhlabathi, yayisiphakamisela ezulwini isandla sayo sokunene. Yafunga yena ophilayo ukuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokulo nomhlaba nokukuwo nolwandle nokukulo, yathi akusakubakho isikhathi. Kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa lapho isazwa kubetha icilongo, imfihlalo kaNkulunkulu isiyakube ifeziwe njengalokho azazisile izinceku zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Izwe ngalizwa livela ezulwini laseliphinda likhuluma nami lithi, hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esesandleni sengelosi emphezu kolwandle naphezu komhlabathi. Ngaya kuyengelosi ngase ngithi kuyo, mayinginike incwadi encane, yayisithi kimi, yithabathe uyidle uyiqede. Iza kubaba esiswini sakho kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Ngase ngiyithatha incwadi encane esandleni sengelosi, ngayidla ngayiqeda. Yayisiba mnandi njengezinyosi emlonyeni wami, nalapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Zase zithi kimi, kumele ukuba uphinde uprofethe ngabantu abaningi, nezizwe, nezilimi, namakhosi. Isambulo 11. Ngani wawuhlanga lufana nenduku, kwathiwa, sukuma, ulinganise ithempeli kaNkulunkulu ne-altare, nabakhulekalo kulo. Kepha igceke ngaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi ngokuba linike izizwe, nomuzi ongcwele, ziyakunyathela phansi izinyanga ezingamashumi amane nambili. Ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimiphambi kwenkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba, kuphuma umlilo emlonyeni wabo, udle izitha zabo uziqede. Yebo, uma kukhona ufuna ukona laba, kumele ukuba abulawe kanjalo. Banamandla laba okuvala izulu kuba lingani ngezinsuku zobuprofetha kwabo, futhi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi nokushaya umhlaba ngezinhlupho zonke, noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Kuyakuthi sebeuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo, sibanqobe, sibabulale. Nezidumbu zabo ziyakusala ezidaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodomo neGibhithe, lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abaye kubantu, nabemindeni, nabezilimi, nabezizwe, bakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye, bengavumi ukuba izidumbu zabo zifakwe ethuneni. Nabakhile emhlabeni bayakujabula ngabo bethabe, bathumelane izipho ngokuba labo baprofethi ababili babe bahluphile abakhileyo emhlabeni. Kwathi emva lezo zinsuku ezintathu nengxenye, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, base bema ngezinyawo zabo, nabababonayo behlola ngokwesaba okukhulu. Bezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi kubo, yenyukelani lapha, base benyukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona. Ngalelo hola kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kwawa okweshumi komuzi, nangokokuzamazama komhlaba kwabulawa abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa, nabaseleyo bashawa luvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Kwadlula umaya wesibili, bheka umaya wesithathu yeza masinyane. Ingelosi yesikhombisa yayisibetha, kwasekuba khona amazi amakhulu ezulwini athi, umbuso wezwe usungowenkosi yethu nokaKristu wayo, iyakubusa kuze kube phakade naphakade. Namalunga angamashumi amabili nane ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi, akhothama ngobuso bawo akhuleka kuNkulunkulu. Ngiyakubonga Nkosi uNkulunkulu mnini mandla onke okhona nowawukhona ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. Nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho, nesikhathi sokwahlulela kwabafileyo nokunika umvuzo ezinceku zakho abaprofethi nabangcwele nabasabayo igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. Kwase kuvula ithempeli kaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongo lwesivumelwano sakhe ethempelini lakhe, kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Incwadi yesambulo 12. Kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu. Owesifazane embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili. Ekhulelo wakhala enemihelo esiwa ngubuhlungu bokubeletha. Wabona lesinye sibonakalise ezulwini, bheka nango udrako omkhulu obomvu enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa kwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni, nodrako wema phambi kowesifazane obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusisa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntwana wakhe wahlithwela kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayelungiselwe uNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha. Kwasekuba khona ukulwa ezulwini, uMikayeli nezingelosi zakhe balwa noDrago. NoDrago walwa enezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba nendawo yabo kayabe safunyanwa ezulwini. Wayesephonsa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwe elikhulu ezwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangalelo wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwe ubufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho, thokozani namazulu abahlala kuwo, maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, uba uSathane wehlelekine nolaka olukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane. Uthe uDrake sebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu kuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho ndliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi engekho ebusweni benyoka. Nenyoka yakhwifa kwaphuma emlonyeni wayo emva kowesifazane amanzi kungathi umfula ukuba imukise nomfula. Umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wakhamisa umlomo wawo wawuminza umfula owawukhifwa uDrago ngomlomo wakhe. UDrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Ngema esihlabathini solwandle. Isambulo 13. Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda esikhombisa, nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isila ngasibona sasifana nengwe, nezinyawo zaso zazinjengezebhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. UDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Bakhuleka kuDrago ukuba wanika isilo amandla akhe, bakhuleka nakuso isilo bethi, ngubani ofana nesilo, ngubani ongalwa naso na? Sasinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi amane nambili. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanakele lakhe, nabo abahlezi ezulwini. Sani wakuba silwe nabangcwele sibanqobe, sani wafutha amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Bakhuleka kuso bonke abakhile emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Uma ekhona onendlebe, makezwe. Uma ekhona oyisa ekuthunjeni, uya naye ekuthunjeni. Uma ekhona obulala ngenkemba umele naye ukubulawa ngenkemba. Nakho kubekezela kokukholwa kwabangcwele. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengodrago. Amandla onke esilo sokuqala, siyawenza phambi kwaso, siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. Senza nezibonakaliso ezinkulu size senze nomlilo ophuma ezulwini kwehlele emhlabeni phambi kwabantu. Futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenze lomfanekiso isilo ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu, nabacebileyo nabampofu, nabakhululekileyo nabayizigcila, bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. Ukuba ngabikho ongathenga nokubathengisa uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Nakho ukuhlakanipha. Onengqondo makabale isibalo sesilo ngokuba siyisibalo somuntu, nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Isambulo 14. Ngase ngibona bheka iwundlu lime entabeni yaseSiyoni. Kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Ngase ngizwe izwi livela ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu, nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu bebetha amahabhu abo. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga, kepha kubakho onamandla okufunda lelo gama kuphela abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nani abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcolisanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini babe lulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga kabanasici. Ngase ngibona enye ingelosi ndiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwe elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngoba ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi ithi, liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwe elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elwamukela futhi uphaya ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, nawe uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade, besenakuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso esilo nomfanekiso waso nalowo amukele uphawu lwegama laso. Nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya ukuze baphumule kukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Ngase ngibona bheka, nanto ife elimhlophe naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini imemeza ngezwe elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune ngoba kufikile isikhathi sokuvuna, ngoba sekomile okuvunwayo kumhlaba. Ohlezi phezu kwefu, wayeseliphonsa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini elisezulwini, nayo inesikela elibukhali. Nenye ingelosi futhi yaphuma e-altare, inamandla phezu komlilo, yamemeza ngezwi elikhulu kuyo, ebinesikela elibukhali, ithi, faka isikela lakhe elibukhali, ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba, ngokuba izithelo zomvini zivuthiwe. Ingelosi yayisiliphonsa isikela layo emhlabeni, yawuvuna umvini womhlaba, yawuphonsa esikhamweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhameni laze lafike ematomini amahashi, liqeda amatadiyu ayinkulungwane namakhulu ayisithupha. Isambulo 15. Ngase ngibone esinye esibonakalise zulu esikhulu nesimangalisayo. Izingelosi esisikhombisa zinezinhlupho ezisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavele kunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemngaselwandle lwengilazi benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlabelela igama likaMose, inceku kaNkulunkulu negama lewundlu bathi, mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu, mnini mandla onke. Zilungile, ziqinisile izindlela zakho, wena Nkosi yezizwe. Kubani ongayikwesaba? Nkosi, adumise igama lakho na, ngoba wena wedwa ungcwele, nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho, ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Emva kwalokho ngabona, kwase kuvulwa ithempeli lethabanakele lobufakazi ezulwini. Kwaphuma ethempelini izingelosi ezisikhombisa, ezinezinhlupho ezisikhombisa, zembethe ingubo yelineni elihlanzekileyo, nekhazimulazi zibophe ezifubeni ngamabhande egolide. Esinye sezidalwa ezine sanikwa izingelosi ezisikhombisa zitsha zegolide, zigcwele ulaka likaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kwaNkulunkulu nasemandleni akhe. Akakho wayengangena ethempelini zingakapheleli izinhlupho ezisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa. Isambulo 16. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini lithi, kuzo izingelosi eziyisikhombisa, hambani thulule emhlabeni zitshe ezisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Eyokuqala yayake yathululela isitsha sayo emhlabeni, kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemthonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. Ngezwa ingelosi yamanzi ithi, ulungile wena okhona nowawukhona, ongcwele ngokuba wakunquma lokho. Ngokuba bachitha igazi labangcwele labaprofeti, wabanika ukuba baliphuze igazi bakufanele. Ngase ngizwe i-altare lithi, yebo, Nkosi Nkulunkulu mnini mandla onke, ziqinisile, zilungile izahlulelo zakho. Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, laselinikwa ukubashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezo zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. Esihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi esilo, nombuso waso wenziwa mnyama, baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu. Futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo, kepha abaphendukanga emsebenzini yabo. Esithupha yathula isitsha sayo emfuleni omkhulu e-Ufrate, kwase kusha amanzi awo ukuze indlela ilungiselwe amakhosi avela empumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni omprofethi wamanga omoya abathathu abangcolileyo befana nezingxanxa. Ngoba bangomoya bamadimoni, benza izibonakaliso abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela kulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu umnini mandla onke. Bheka, ngiyeza njengesela, ubusisi olindayo alonde izingubo zakho ukuba angabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHebheru iHamagedoni. Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni, kwase kuphuma izwe elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi, sekwenzekile. Kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwaba khona abantu emhlabeni ukuzamazama umhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba yizinqamo ezintathu, nemizi yabezizwe yawa, neBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Iziqhingi zonke zabaleka nezintaba azifunyaniswanga. Isichotho esikhulu esisinda njengethalente sivela zwisehla phezu kwabantu. Abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu. Isambulo 17. Kwase kuza enye ezingelosi ezisikhombisa ezazinezitsha ezisikhombisa iyakhuluma nami iyathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulela kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badakiswa iwayini lobufebe baso. Yayisingiyisa ehlane ngikumoya, ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Nowesifazane wayembethe okububende nokubovu, evunile ngegolide nangamatshe ayinenani nangamaphareli, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Ngase ngibona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Yayisithi kimi ingelosi, umangalelani na? Ngiza kukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesile esimthweleyo esinamakhanda esikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo asibonayo sasikhona, asisekho, kepha sasizakwenyuka siphuma kwalasha siye ekubhujisweni. Nabakhileyo emhlabeni bayakumangala laba amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho, kanti siza kuba khona. Nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba ezisikhombisa lapho esifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlana sewile, enye ikhona, enye ayikafiki, nanxa isifikile kumele ukuba ihlale isikhashana. Nesile sasikhona, kepha singasekho, singesesishagalombili sikuwo, asiyayisikhombisa siya ekubhujisweni. Izimpondo eziyishumi wazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeleki umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihola linye kanye nesilo. Lawo anomqondo munye anika isilo amandla nokubusa kwawo. Ayakulwa newundlu, newundlu yakuwanqoba ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi. Nabakanye nalo ababiziweyo, nabakhethiweyo, nabathembekileyo. Yayisithi kimi amanzi wabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. izimpondo eziyishumi wazibonayo, nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yidle, sidle inyama yaso, zisishise ngomlilo, zisiqede. Ngoba uNkulunkulu kufakile ezinhlizweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane wambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba. Isambulo 18. Emva kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini, inamandla amakhulu, nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. Yamemeza ngezwi elinamandla yathi, liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, selibe yindawo yokuhlala amadimoni, nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo, nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo, namakhosi omhlaba afebile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo. Ngase ngizwa izwe elinye, izwi livela ezulwini, lithi, phumani kulo bantu bami, ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo, nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Ngoba izono zalo zifinyelele ezulwini, noNkulunkulu wakhumbula ukungalungi kwalo. Buyiselani kulo njengalokhu lona likwenzile, niphinde kabili okwemisebenzi yalo, esitsheni elalixuba kuso, xubani kabili kuso. Ngokungangalokho elizidumise, latamasa ngakho linikeni ukuhlupheka nokulila okungango kuba, enhliziyweni yalo lithi, ngihlezi ngiyinkosikazi, angisiyo umfelokazi, futhi angisoze ngabona ukulila. Ngakho, kuyakufika ngalolusuku lunye izinhlupho zalo, ukufa, nokulila, nendlala, futhi liyakushiswa liqedwe ngomlilo, ngoba inkosi uNkulunkulu elahlulelayo inamandla. Amakhosi omhlaba ayefeba nalo, ehlala ngokutamasa, akukhala, ambongoze ngalo, nxa ebona umusu wokusha kwalo. Emikude okwesaba ukuhlupheka kwalo ethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu waseBhabhiloni, muzi onamandla ukuba, ngehola linye nje kufikile ukwahlulelwa kwakho. Nabathengisi bomhlaba, balikhalela, balililele ngokuba impahla yabo ayisathengwa muntu. Impahla egolide, nesiliva, namatsha nenani, namaphareli, nelinele elicolekileyo, nobubende, nosilika, nokubomvu, kanye nemithi yonke namakha, nezitsha zonke zamazinyo endlovu, nezitsha zonke zomuthi onenani elikhulu, nezethusi, nezensimbi, nezetshe elimhlophe, nokinamoni, nokunephunga elimnandi, nempepho, namafutha okuqhola, nenhlaka, newayini, namafutha eminqumo, nempuphu ecolekileyo, nokolweni, nezinkomo, nezimvu, namahashi, nezinqola, nezigqila, nemiphefumulo yabantu. Nezithelo ezazifiswa ngumphefumulo wakho zimukile kuwe, nakho konke okunonileyo nokucwebezela konakele kuwe, akusoze kwabuye kufunyanwe. Abathengisi balezo zinto abacetshisiwe yilo bayakumela kude ngokwesaba ukuhlupheka kwalo, bekhala belila bethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu owawembethe linele elicolekileyo, nobubende, nokubovu, uvunile ngegolide nangamatsha nenani nangamaphalele. Ngokuba ngehola linye nje ingcebo engaka ichithekile, nabashayeli bonke bemikhumbi, nabo bonke abaya nomaphi ngomkhumbi, namatilosi, nabo bonke abasebenza elwandle bemela kude. Badazuluka bebona umusi wokusha kwalo bethi, ngumuphi umuzi ofana nalowo muzi omkhulu na? Base bethela uthule emakhanda abo, badazuluka bekhala belila bethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu, abacebile kuwe bonke abanemikhumbi elwandle ngenxa yengcebo enqabileyo yakho, ngokuba ngehola linye nje uchithekile. Thokoza ngawo wena Zulu, nani bangcwele, nani bapostoli, nani baprofeti, ngoba uNkulunkulu uwahlulele waniphindiselela kuwo. Ingelosi namandla yafukula itshe linjengelusila elikhulu yaliphonsa elwandle yathi, ngokunjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liyakuphonswa phansi ngamandla lingabe safunyanwa. Izwi ababebetha ihabhu nelabahlabeleli nelabebetha imitshingo namacilongo alisoze laphinda lizwakale kuwe. Namuphi umlumbi noma waluphi uhlobo akasoze wafunyana kuwe, nomsindo wetshe lokusila awusoze wabuye uzwakale kuwe. Nokukhanya kwesibani akusoze kwaphinda kukhanye phakathi kwakho, nezwi lomnyeni nelomlobokazi alisoze labuye lizwakale phakathi kwakho, ngokuba izizwe zonke zidukisiwe ngokuthakatha kwakho. Futhi kwafunyaniswa kuwe igazi labaprofeti nelabangcwele nelabo bonke ababebulewe emhlabeni. Isambulo 19. Emva kwalokho ngezwa kungathi yizwe elikhulu esixuku esikhulu ezulwini lithi, Haleluya! Insindiso nenkazimulo namandla ngokungaNkulunkulu wethu. Ngokuba ziqinisile zilungile izahlulelo zakhe, ngokuba isifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe baso uliphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso. Bathi ngokwesibili, Haleluya! Nomusi waso wenyuka kuze kube phakade naphakade. Ayesowaphansi amalunga angamashumi amabili nane kanye nezidalwa ezine akhuleka kuNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi athi, Amen, Haleluya! Kwase uphuma izwi esihlalweni sobukhosi lithi, Dumisani uNkulunkulu wethu nonke nina zinceku zakhe, nina nimesabayo abancane nabakhulu. Ngase ngizwa kungathi yizwi esixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi nezwi lokuduma okunamandla lithi, Haleluya! Ngokuba iNkosi uNkulunkulu wethu mnini mandla onke iyabusa. Masithokoze sethabe futhi masimise inkazimulo ngokuba umshado weyundlu ufikile nomkalo uzilungisele. Wanika ukuba imbathe elinene elicolekileyo nelikhaluzimulayo nelihlanzekileyo, ngokuba ilinene elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele. Yayisithi kimi, loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. Yayisithi kimi, lawo ngamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu. Ngase ngiwaphansi phambi kwezinyawo kukhuleka kuyo. Yayisithi kimi, Musa, nginceku kanye nawe nabazane bakho abaphethe ubufakazi bukaJesu. Khuleka kuNkulunkulu ngokuba ubufakazi bukaJesu bungumoya wokuprofetha. Ngase ngibona izulu livuleka, beka nanto ihashe limhlopho nohlezi phezu kwalo obizwa ukuthi othembekileyo noqinisileyo uyahlulela alwe ngokulunga. Amehlo akha ngamalanga bomlilo, nasekhanda akhe kukhona imiqhele eminingi, unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu nguyena kuphela. Wembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu. Izimbi zasezulwini zamlandela zikhwela amahasha amhlophe, zembethe elinene elicolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo. Emlweni wakhe kuphuma inkemba ebukhali ukuze ashaye izizwe ngayo. Yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi, yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka likamnini mandlonke. Unegama lilotshiwe ngutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi, Inkosi yamakhosi nombusi wababusi. Ngase ngibona ingelosi imi elangeni, yamemeza ngezwi elikhulu ezinyonini zonke ezindizayo emkhathini wezulu ithi, Wozani nibuthane esidlweni esikhulu sikaNkulunkulu, ukuba nidle inyama yamakhosi, ninyama yezinduna, ninyama yamaqhawe, ninyama yamahashi neyabakhwele kuwo, ninyama yabo bonke abakhululekileyo nabayisigqila, abancane nabakhulu. Ngabona isilo namakhosi omhlaba nezimpi zawo zibuthene ukulwa naye owayehlezi ehashini nempi yakhe. Isilo sase sibanjwa nomprofethi kwamanga okanye naso owenza izibonakaliso phambi kwaso abadukisi ngaso abomukele uphawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso labo bobabili baphonswa besezwa echibini lomlilo elivutha isibabule nabaseleyo babulawa ngenkemba ephuma emlweni wakhe wayehlezi ehashini nezinyoni zonke zasutha inyama yabo. Isambulo 20. Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini iphethe isihluthulelo sakwalasha neketanga elikhulu ngesandla sayo. Yambamba uDrago, inyoka endala ongumhlebi noSathane, yamphonsa iminyaka eyinkulungwane. Yamphonsa-ke kwalasha, yamvalela phakathi yamqinisa ngophawu ngaphezu kwakhe ukuze angabe sadukisa izizwe. Ize iphele iminyaka eyinkulungwane, emva kwalokho kumele ukuba thukululwe isikhashana. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banikwa ukwahlulelwa, ngabona nemiphefumulo yababenqunywa amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi kaNkulunkulu, nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Abafile ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane, lokhu kungukuvuka kokuqala. Ubusisiwe ungcwele onesabelo okuvukeni kokuqala, kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Nanxa isiphelile iminyaka eyinkulungwane, uSathane uyakukhulula etilongweni lakhe aphumele ukudukisa izizwe esemagumbini omane omhlaba, oGogi noMagogi, azibuthele kulweni ezimumo wazo ongangesihlabathi solwandle. Zase sikhuphukela ngaphezu kobubanzi bomhlaba, zakaka ikamu labangcwele nomuzi othandiweyo, kwehla umlilo uvela ezulwini wazidla waziqeda. NoSathane wazidukisayo waphonsa echibini lomlilo nesibabule, lapho kukhona isilo nomprofethi wamanga ziyakuhlusha imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe, nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba, akutholelwanga indawo. Ngabona abafile abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahluleka ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulela yilona lowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. Isambulo 21. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiswe lomyeni wakhe. Ngase ngizwa izwe elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka, ithabanakeni kaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa kusakuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusakuba khona ngokuba kokuqala kudlulile. Wayesethohleza esihlalweni sobukhosi, bheka, ngenza konke kube kusha, wathi, loba ngokuba la mazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile. Ngingu-Alfa no-Omega, ukuqala nokugcina, omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi wokuphila. Onqobayo uyakulidla ifana lezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Kwase kufika enye izingelosi ezisikhombisa ezazinezitshe ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina, iyakhuluma nami iyathi, woza lapha ngikukhombisa umlobokazi umkawundlu. Iyamuka nami ngikumoya yaya entabeni enkulu nephakemeyo, yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehla ezulwini kuNkulunkulu. Unenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elineninele elikhulu sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo. Unogango olukhulu noluphakemeyo, unamasango ayishumi nambili, nasemasangweni kukhona izingelosi eziyishumi nambili, kulotshwe kwamagama angawezizwe eziyishumi nambili zabantwana bakwa-Israyeli. Ngasempumalanga kwakukhona amasango amathathu, nangasenyakatho amasango amathathu, nangaseningizimu amasango amathathu, nangasentshonalanga amasango amathathu. Ugange lomuzi lwalunezisekelo eziyishumi nambili, naphezu kwazo amagama ayishumi nambili abapostoli abayishumi nambili bewundlu. Owayekhuluma nami wayenohlanga lwegolide ukuba alinganise umuzi namasango awo nogange lwawo. Umuzi umu nezinhlangothi ezine, nobude bawo bungangobubanzi bawo. Walinganisa umuzi ngohlanga amatadiya izinkulungwane eziyishumi nambili, ubude nobubanzi nokuphakama kwawo kulingene. Walinganisa ugange lwawo izingalo eziyishumi amane nane, yisilinganiso somuzi esinjengezengelosi. Nogange lwawo lwakhiwe ngejaspi, nomuzi wawungowegolide elihle linjengengilazi ecwebezelayo. Izisekelo zogange lomuzi zivunulisiwe ngawonke amatshe anenani elikhulu. Isisekelo sokuqala siyijaspi, esesibili yisafire, esesithathu yikhalikedoni, esesine yisimaragidu, esesihlanu yisaradonikisi, esesithupha yisadinyu, esesikhombisa yikristolite, esesishagalombili yibherile, esishagalolunye yitopasi, eseshumi yikristoprasi, eseshumi nanye yihiyakite, eseshumi nambili yiamethiste. Amasango ayishumi nambili ayengamapareli, ayishumi nambili yilelo nalelo sango alinye laliyipareli linye. Isitaladi somuzi sasinjengegolide elicwebengekile linjengengilazi ekhanyayo. Angibonanga ithempeli kuwo ngokuba iNkosi uNkulunkulu Mninimandla wonke iyithempeli awo kanye newundlu. Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa nesibani sawo siyiwundlu. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aletha kuwo ubukhosi bawo. Namasango awo asoze avalwa emini ngokuba ubusuku awusayukuba khona lapho. Bayakuletha ubukhosi nodumo lwezizwe. Akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo nowenza amanyala namanga, kuphela balotshiwe encwadini yokuphila yewundlu. Isambulo 22. Wayesengikhombisa umfula wamanzi wokuphila ucwebezela njengekristalu uvela esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu nesewundlu. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyishumi nambili, uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga, namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Akusakuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo nobukhosi kaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo, nezinceku zakhe ziyakumkhonza. Sibona ubuso bakhe negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Ubuso abusayukuba khona, abadinga ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga ngoba iNkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela bayakubusa phakade naphakade. Yayisithi kimi, lawo mazwi athembekile aqinisile, neNkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofethi iyithumile ngelosi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuzakwenzeka masinyane. Beka, ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina amazwi esiprofetho salincwadi. Mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto, kuthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezo zinto. Yayisithi kimi, Musa, nginceku kanye nawe nabazane bakho abaprofethi nabagcina amazwi alencwadi, khuleka kuNkulunkulu. Yathi kimi, ungavali ngophawu amazwi esiprofetho salencwadi ngokuba isikhathi siseduze. Ongalungile, makenze njalo ongalungile. Nongcolileyo, makazingcolise njalo. Kepha olungileyo, makenze njalo okulunga. Nongcwele, makazingcolise njalo. Bheka, ngiyeza masinyane, nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokwemisebenzi wakhe. Ngingu-Alfa no-Omega, owokuqala nowokuphela, isiqalo nesigcino. Babusiswa abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja, nabathakathi, nezifebe, nababulali, nabakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga. Mina Jesu, ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Umoya nomlobokazi bathi, woza, nozwayo makathi woza, nomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngisihle. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwa amazwi esiprofetho salencwadi, uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kulencwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwa amazwi encwadi esiprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokho okulotshiwe kulencwadi. Ofaza izinto uthi, yebo, ngiyeza masinyane, amen, woza, Nkosi Jesu. Musa Nkosi yethu Jesu Kristu, mawube nani nonke, amen.